dajimsathi.com.
Yeah, it's your boy. Aye, look. I swear tango mini mbebale Nime date na mademu wengi ila weni wapeke Ata mapenzi tukifanya ni sherehe Mana yomiliwe na vosikika kama tunamchinja meso Mase makitu gani unataka Nitakupa vyote ila tu msaagu sutalaka Alafu au mabosa kikutaka Wambiyo kuna mpenzi Alafu na kupenda haswa Wanachotaka kwa kutu ni anasa Chill tu na rasta Tunaenda slow not faster Na kama mapenzi yako hapa Alafu so kinyonge Kama wow tunakula bata So nikisema love you Sema love you too Nigga sema need you Sema need you too Na gari ipo mama tutembe kwa mgu You know what I do And I do it for you
Mabuba la maji kwena wewe Ya wakubwa nifundishwe na wewe
Unanibamba nibamba
Hili penzi reta kuja nini uwe
Unanibamba nibamba
Malia malia Basi hata nipo muwe na gigi
Bamba,
oh yeah
Umenituliza, give me that kupe mitulinga Pezi mejiki na na mjiza, ya moto sana puliza Give me that na navyo boogie down Nipe mambo ya pwani
Baby come to me Nimekupa mayato Nimefundi Moyo wangu mali yako
Yanita mani Mini kijikata ujue for you Kwani pa company Chizi nimedata ujue for you
Mabuba la maji kwena wewe Ya wakubwa nifundish wena wewe Mabuba na mbafugiwe na wewe Ya wakubwa nifundishwe na wewe
Unanibamba, nibamba
Hili penzi reta kuja nini uwe
Unanibamba, nibamba
Malia, malia
Unanibamba, nibamba
Nache basi hata nipumuwe na
gigi Unanibamba, nibamba
Oh